WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Ambiso now that it's a little after 3 o'clock. We're going to bring you 2 hours of Congolese music on Ambiance Congo. All right, we're going to start off the program this afternoon with something from Mayula Mayoni, request for Fred down in Atlanta. He wants to hear something. He wants to hear the song Sherry Bondoué from the CD Retro. We'll start you off with that one right away and take it from there. Enjoy the music.
Na koluka ngoze no mea kulinga ngaiko mama Mobali na bala kibandeko aboya kingai Poma sala ngaiko mana elongi Mula sanza pe mikolo na matama Na kola taka zigida na tendela mibalio Poma lula kangai Ye mobali bako benga papa bondowe Ako zola zola tima ako linga yete Ako pesa e falanga po alinga ye Ako salango lubasu na suki bambangi Ako latango tsadi safo jene o mawana ye Kaindumba matadi wa sheri bondo we Ako teka tanga wisi na zando bambangi Asomba zingida o na konteka kalumbila Nazali ndumba mon père bako luka kangai ngo mama Kai mwasi ya mpaka ya sheri bondo we Nakota ango miziki na binakate Yanga inkola alo binako mipaka Nafungoli nganda bako itipona mosolo na leisa bashushu Mama Kananga sheri bondowe Atutela ngai makemba nalia mosaka Konduma bondowe bazua eko zarakate Nakumuzola bapangi pona mungolo fie na falanga Mama ye 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 Nela mi valio Seguida na cola tan a lo que todos se van de todo Naina sala que ma cuela pena de voceo Como como pensinga yo sheri cuando veo Naina para cate o na zalina ga induma Como pa convenga nga yo sheri cuando veo Kai paka pondowe na kotendela mibalio Sikita na kola tana loketo sikse bandeko Kai paka pondowe na kotendela mibalio Sikita na kola tana loketo sikse bandeko kapono ena konene la mi valio Mikita na kolata na loketo sikse pandeko Maina sara ki makwela pena di voseo Komo koma pesinga yo sheri bono ego Maina pala kateo na zalina na indumba Komo bako menganga yo sheri bono ego Kai paka bono we na kodenela mi balio Chiquita na kolata na loketo sikse paneko Kai paka bono we na kodenela mi balio Chiquita na kolata na loketo sikse paneko
Sakate mama
Mwasi ya moto, elengi mingi na korula
otelisa elongi na yo na mbi likolo ya kolula basi ya bato basi ya bato basheke kutu bamonaki yo ndenge ozalaki koshina basera mikili ipare mikolo oyo okomi kutu na basi ya Dubai na ya Chine kolemba te yo
mwasi ya moto elengi mingi na kolula mwasi ya moto roje promese kilikili kasi ya ye luka ya ye mwasi komona ye bokotama na kobongo boka masuka ya makambo mama
komba belo avu
José yo moto pesaka ngai ntango nyonso baconseil yebisanga soki nasala nini mpona likambo ya dosi oyo likambo boye ekweyeli ngai elekelinga nde makasi ye
mosi ye nakolemba yo te mama omosi ye mama
kikilo nongo na poto katilo nongo Abe Roger, la Katia Mele, yo, ok l'engue. Ise Matumona, Yona Matumona, Ogimenga. Thierry Gallion, le meilleur de meilleurs.
You are listening to 97.3 LPFM here in Richmond, Virginia. And David, thank you for that great set. It seems like you have set the stage, and I got to match that. How are you doing this afternoon, David?
I'm doing great, Fred. Thanks for asking. We just played a couple of guys who worked with OK Jazz. First was Mayula Mayoni, and the last one was from Joski Kembukuta's new CD, W. We heard the song Femme de Trie.
Well, very well said, David. And now... some of the guys that I was also played with all these people, and this is pretty good. I was listening to this CD last night, and I know I've studied my audience, and I know they will love it. Here is Benico from the CD Zero Forte, and from the CD Alat Rouge, here is Banafrika.
Thank you. toko bongi safika na kobo mana loko la banyama
andimite
eska toko tami safika na koina na mpeko swana nyoso mpoto keseni mbamboka mpebi kolo Toko bongi safika na nashipe ba komplo ya bosoba Ipoto ni misanaka, poto kembeli boso Afrika kobonga te, soki topesa ni maboko te Afrika kobonga te, soki tobo ikoro metro tuno kono a zero Afrika kobonga te, soki toboyi kosoro metro en question par Afrika. Ifoto yeba valeur azi ya moto, totika bonyama abara barbari. Ezalise na bokasi ya mosala. Pomboka ekende liboso Ifo ma kompani etambola Totika kozela Zintani pe pupeli ya banoko Oh, bar Afrika ye Afrika ye kozonga sima Tofungola miso bar Afrika Nyoso totika zizani Bakonzi Afrika boyoka peuple mawa Motika tirani Pepla koku faranza la batika Mengalomani Lika mwisiye Mabele monene Bambula ekono kakasi Bile yezalite Mawa mingi Afrika Yaba ninga solution Bazwa kana maloba Mpeba papie Y a biso solution se manduki toke ba monele a sala manduki pona kobo ma biso ban Afrika Afrika e kobonga te soki to pesa ni maboko te Afrika e kobonga te soki to boi koro metro tu no krono a zero Afrika e kobonga te Soki to boy qu'on se remettre en question, ben Afrika.
Comprenons-nous seulement pourquoi nous nous entretuons. À tout Africain, je lance un débat. Comment faut-il faire pour Bozoba, Bonyama, Pebi, Kononioso et Sila Namabele Afrika?
Ben Afrika, ton amour, kano ki tango et tanate. Bana Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note Bana Afrika to lamuka to sangana poto kende liboso Afrika etambola Wapinyo Martin Luther King Bana Afrika to lamuka no kitongo etanate Bana Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note Afrika to la muka to sangana poto kene liboso Afrika etambola Uru tulite futae tunapata uru Independence ekonomika tulipata wandugu Tujitie mukazi tuacheni mambo ya wivu na kutafuta bukubwa Na kutesa na sisi kwa sisi Afrika Bana Afrika to la muka no kitongo etanate Bana Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note Bana Afrika to la muka to sana na poto kende liboso Afrika etambola Bana Afrika to kanisa kwa menkruma Bana Afrika to mona lumumba Jomo Kenyatta wapiyo Malcolm X, Wapi Sankara, Awato Siliko Bomana Bana Afrika to la muka no kitongo etanate Bana Afrika to sala solidarite bana bako mamitelenga note
Bana Afrika tala mukata sana na poto kende liboso Afrika etambola Toluki masolo ya mindele na babanke na biso atalo meya Ya biso masolo etondi na bakonte na poto Tofungo la miso
Bana Afrika tala mukano kitongo etanate
Tongo etanate
Sala solidarité bana bakoma mikelenga note bana fika tola mukato sanga na poto kende liboso Afrika etambola
masiri sibisa mayele na kofula lokala bampoko e
Oh, that was Malaje de Lugendo in this playing in the CD A Lot Rouge by the one and only Benico Popolipo. Coming up next is a special request from a very dear listener and very loyal listener listening from California, Los Angeles. Here is Dali Swing. And just as a note, Dali Kimoko is considered one of the best lead guitarists ever to come from Congo. And you know what? I'll let you judge for yourself. Here is Dali Swing.
right, Fred. Thanks a lot for that one. That was King Dali Kimoko from, what was the name of that CD? Do you remember?
Dali Swing.
Dali Swing was that one on request for Haha in Los Angeles. And we've worked out our technical difficulty and actually got you the real song that he wanted. You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio, radio for the rest of us. This program is sponsored in part by Bill Lupoletti and Plan B Investment Counsel. Independent, informed advice for each client. No product sales, just advice about investing, saving, and planning for the future. Plan B Investment Counsel, investment advice for the rest of us. 804-321-3319. I'm going to play some new music here. If you have comments or requests, of course, you can always call us. The number is area code 804-649-9737. My name is David Noyes. I'm here with Mr. Fred Ambiso. This is Ambiance Congo on WRIR. And we're going to play some new Congolese music from a group called Les Pipiou. Their new, brand new CD, DVD combo package, Positive Energy. We're going to play a cut off of this one called Butter.
C'est l'amour qui est infini, madame. Papa Jimmy chante. Si personnique est chef d'entreprise. Les papes c'est Kanza.
Yo Dani lunda na sangwe sikalelo na bimisa maloba na ngana tembo
Papa Washington ya sanda javanga
Yenga yo Dani lunda na sangwe sikalelo na bimisa maloba na ngana tembo
Avota Dani balinge yanga na yete Boye azanga kaina zanga mongo yoyo
Dani kakondo tembo yoyo
Bob, c'est Babadi.
another request going out for you. This one goes out. Yvonne has asked to hear the title cut from Werason's new CD, Témoignage. And this one goes out from Yvonne to Mr. PC Mpondolo.
Maître Vincent Gomez, José Endundu, la noblesse.
Ne faut jamais si effacer, c'est fait la dévote, libère la la mène à Pessaka, la Moukoya, Kanabona, Moko, Moko, Nagiso, Olanda, Yamate,
Chéringo, Imokonze, Bakonzi.
Yeah.
Argentina, Coréen.
You are listening to 97.3 LPFM, Radio for the Rest of Us. We just heard from Les PPU and from Warason's latest CD, Tamonuage. Now here comes Zaiko Langalanga. From an older CD, Sans Issue, here is Issé Djoumassi.
Saka mokolo na bibimi saka isei Oyambi ya baboti bayo Naka ya libala Obosa na kate Ale yenga na pari
Epa iyo tika limi renguika Fidelite na misoba kondenge gomesana Epa ina kokende Makanisi manga epa na yona bara
Bazaka mokolo na bibimi saka Dio merci Oyambi ya baboti bayo Kaya libala, obo sarakate, mabongo musapiri
Epa iyo tika limire mwika, fidelite na misoba kondenge gomesana Epa ina kokene, makanisi manga epa na yonabana
Franskin International, les Golden Boys Jean-Jacques Bayon, 5 sur 5
Nakei konsala avenira na yo Lokumu ya mobali sena konsala na yo kaka
Arai mazinga
Nakei otikali yo bate na bolingo Konsali sena maboko magai Mobisi mamae Tunajipi maborsa
Nasengi na zamba ni mayanga na yo sema kwela ata
Thank you.
naza na ngakaka na se anjete esiko tika kingai Sam Pembombe et Grand Lac Restaurant Schengen chez Balendoy Kodeko Bongwalanga
Bongo Zanambo Lwembaye Bilambo Tonanambo Be Sandoko Zombi Nazangi Mayale Yako Se Felisa Yote Nalamu Kya Patungwe Tanana Koti Zambara Nabuki Sankilo Bafle Namaboko Manga Moko Nabaki Pungu Pungu Misato Bona Yebi Olinga Kabanya Malwembaye
Sylvain Didi
Sua Pecha Kuyo Nala Kisye Maloba Ya Bolipo Alobe Laka Yo Nafsansi Nanga Hata Bombo Ole
Très fort, les boss
Soki Ekslava Mounie Meki Sakate Tena Mite Moumboa Champi Bolava Wata Rika Eno Ya Pambesa Karese
Yalo Boko Mbenga Minyo Niyo
Lina La camoca si to pierruji a locumu Natandeli on si mi si fe pantalo nanga luemba Utana bala bala sinanda konangai Usa molela edoe
Maître Israël Matone Yoga le kinye na zo pasola
Yo za vrema na linia ya ba Bibo shoyo vivan Jibe mindia
Jili bolia
Ato bombie longi Lokolo no papa esa na vale Ya parke ya virunga o Mbongo la binangana Sekonde moko tanda maboko Gigi makumbi
Fredo mupatibi Papi Sakamoto ki Montana Sekonde
Mbongo 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 kese ki mbongo
Kilo goda
Oh Willy Tembela eh
Mbongo mbongo kese ki mbongo
Ya Gisèle Poutou
Na kota la nini ki lwemba o boinga
Oh Jacky Watuna na José Kongolo
Na kota la nini ki lwemba o boinga
Jacky Lunga Bato Martins Patou Kousso
Capri Safifi de Kure Menda Kaki
Melodika
Lamba Nangai ya fete sala pasona yo
jamais
caprice na yo de courage venda kangai la mananga ya kendiza no fortu na yo tango koya e cosa la le plus grave ça
oli golae tu sais que je t'aime
yo ça vraiment na ligne ya ba plus beau choyo viva
Ousmane Kaloudji
Ato bombie longi Lokolo no pamba esa na vale Ya parke ya virungala
Bazuru na bandala Oyoka
Mokolo masuso zongi na minu na kangyu na poto ya mwasie Na tuni yo mapae Olobi ezali ya kusine na yo E purtana yebie Osala kana bande kwa paside
Wana nyo sosali
kaka potu bleke
Amiral Tamba
Mokola mosusu na kena sandu na yo kiposa na yo e Na lobi na leka na biro e Na kuti yo lisusu kaka na
Aziz Makukula e
Yaja
Matundo Odela de la fortune
Mokola mosusu tonali na butu na yo kifone leli e Na yo kimongongo ya mwasi e Na tuni yo papa e Kokoti na lisusu kaka direk
Kampo Sambila
Yeah, yeah
Oye baga susu ba sangwa sobozi Vraiment
Nakotu na zambe pona ninye salamango boye Nakotu na zambe pona ninye salamango boye
Kilwemba
Nakotu na zambe pona ninye salamango boye
Oye oza danse Oye baga oza ramistik vraiment
Okolo lwemba kende kimo bembo
Chaki Moussawe, mama Osali, nyoso na zana yango
Nako sa
makala mase
Regine Mwekaton
Bolingwe kotelanga Berlin Valais et kamya tungi sapati lomboto katika mba Saint Valois balobi okotelanga yipu
bona
koma kutu kolukan kakatwa kihotama
bomo inanga ezotambola na makina mayo makala boska ole na nukasa basi ministro lobinini na souffrance ya binanga
Gile munda bie
Na kosa la nini gile maobo inga
Le bonheur des uns fait le malheur des autres.
Well, that beautiful song was Le Maquis de Mésormais, and that was the number 6 track on the CD number 2, 100 Kilos, with the lead singer there, Frere Gola Shedipole, also known as Gola Batari.